Mukomu kulembeze wa Uganda Ngirai minisa wensonga zebe njigiriza nebya mizanyo mu Uganda Genetic Atamu 7 Agumiza abantu abeeruka na gamanti enteka teka zebe njigiriza Zigenda gendera dala masobuli muluka amino kuwela mwisumero area primary Atebuli gombola amino kuwela mwisumero area secondary Okwogera ebigambo bino yabadde ku lukungana tondeka waka Olwakubiddwa mukulembeze wa Uganda eruka ngasagula kalua kamuzambo kulembeze omwaka ogujja.
A plan is that those schools should be government schools and children should have education free of charge.
Era nti amasomero ago abaana bwe banaaba basomereyo bateekwa okuba nga basomera bwereere nga muzeeyi Museveni ne gavumenti ya NRM ne batereiremu obuyambi obwo.
If that picture is not perfect yet, that's the policy and that's where we are driving to.
Ne wapaire ekyo kikali kuba nga kiteebwawo eyo ye tuteekwa okujja eye tulingirire nga gavumenti okuba nga tuteekateeka.
So for me, that gives me a picture of where God has brought us from as a country, and I can't help to thank God.